Jo Korintho mokwongo, 11. Luuru timna mana kaka an bende aluwo tim Kristo. Apuoyo u nikech upara pile, kendo nikech umako puonj mane amiyou matek. Tadwaro mondo ung'e ni wi dichuo ka dichuo en Kristo, kendo wi dhako en dichuo, to wi Kristo en Nyasaye. Kuom mano dichuo malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye, koumo wiye, ochayo Kristo, ma en wiye. To bende dhako malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye ka ok oumo wiye, to ochayo chwore, ma en wiye, nimar ochalre gi dhako moliel wiye. Ka dhako ok oumo wiye, to ber mondo ong'ad yie wiye. To ka ng'ado yie wich kata lielo wich kuodo wi dhako, to ber mondo oum wiye. Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye kido mar Nyasaye, kendo en e ranyisi mar duong' mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong' mar dichwo. Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako no oa kuom dichwo. Bende dichwo ne ok ochwe ni dhako, to dhako ema ne ochwe ni dichwo. Mano emomiyo dhako onego um wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch chwore, nikech malaika. To kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok en gimoro ka dichwo onge. Mana kaka dichwo bende ok en gimoro ka dhako onge. Nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onyuolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye. Paruru ane un uwegi. Bende en gima owinjore ka dhako lamo Nyasaye e nyim ji ka ok oumo wiye? Donge en gima ong'ere e piny ngima ni ka dichwo nigi yie wiye maboyo, to mano kelo ne wich kuot? Dhako to ka nigi yie wiye maboyo, to mano kelo ne duong'. Osemiye yie wich maboyo mondo dok raum wiye. To ka ng'ato dwaro goyo mbaka kuom wachni, to gima dawachi en mana ni, wan waonge gi tim moro machielo mar lemo, to kata mana kanyakla mag joma oyie kuom Nyasaye bende ongego. Kapod apuonjou wach lemo kama, to an gi wach moro monego akweru. Ka uchokoru to chokruoku ok kel ber, to kelo mana rach. Mokwongo, awinjo ni kuchokoru e lemo, to pogruok ni e kindu. Kendo aparo ni wachno en adier, nikech pogruok nyaka bed e kindu, mondo joma ogen ong'ere ratiro. Ka uchokoru kaachiel, to gima uchamo ok en sap ruoth. Nikech ng'ato ka ng'ato rikni mondo ocham chiembe owuon, omiyo jomoko denyo ka jomoko to mer. Donge un gi mier munyalo chiemoe kendo methoe? Koso uchayo jo Nyasaye momiyo ukuodo wi jomodhier? Uparo ni dawach ang'o kuom wachni? Uparo ni dapaku? Ooyo, ok dapaku. Puonj mane ayudo kuom Ruoth miyou chal kama. Ruoth Yesu nokawo makati e otieno nogo mane ondhoge, mogoyo ni Nyasaye erokamano, eka ong'ingo makati no kowacho niya, "Ma e ringra muchiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago." Kamano bende, bang' chiemo, nokawo kikombe kowacho niya, "Kikombe ni e remba motimgo winjruok manyien gi Nyasaye. E kinde ka kinde mumadhe, to timuru kamano mondo uparago. Kamano e kinde ka kinde ma uchamo e makati no, kendo umetho e kikombe no, to tho Ruoth ema uhulo nyaka chopo bi." Emomiyo ka ng'ato chamo makati mar Ruoth, kata ometho e kikombe ne e yo ma ok owinjore, to en gi bura kuom ringre Ruoth kod remb Ruoth. Kuom mano, ng'ato nyaka nonre mondi eka ocham makati no kendo omethi e kikombe no. Nikech ng'at mochamo makati no kendo ometho e kikombe no ka ok odewo ni gin ringre Ruoth, to okelo bura kuome owuon kuom chiemo kendo metho kamano. Mano emomiyo joma ng'eny kuomu tuo kendo nigi midekre, kendo moko osetho. Kada wanonre wawegi mokwongo, to ok dwayud bura. To ka Ruoth kumowa kamano, opuonjwa mondo kik wayud bura kaachiel gi jopinyni. Emomiyo wetena, kuchokoru kaachiel mondo uchiem, to rituru joweteu. To ka ng'ato odenyo, to ber mondo uchiem e dala, mondo chokruok kik kelnu bura. Weche modong' to nanyisu kabiro.